izolo ngikubonile inhliziyo yami yashaya wawumuhle kangaka ngifuna ukwazi.